Nanga pillan sessin a little ballo shinkies in go. Quackule boozy. Isikali sibula wanginani netu balo mpila futi. Isenga wenza ofanele. Isenga wenza unga shinji mpilo yami. Isenga wenza utunde mafuzi kwenye nami. Ukala sidi. Sesena lituba lokushintsha izinto kwahlule imbuzi isikali sibulawa mina nginethuba lokuphila futhi isengakwenza ofanele isengakwenza okungashintsha impilo yami isengakwenza ukuthi umndeni wami siqenye nami ukhala kusizi.